Oina meterere nikwe matikewa Todo kayore niho ya nama nimo nene Todo aruti kaya kumama siri Na nene zoe niko
kumama Ungu baba
Hajawai nisare ata kukiwa genje aje
baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
baba
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
Hajai change, leo jana na tomorrow Tushahidi shugali chumvi na tudoro Sana nipa plenty, aje sa tuboro Na shingo Shingo ni togoro from my body Na invest uogoro ni me learn so much And I am willing zaidi hata swimo shallow Bado huza mapia uko by my side I mean who shall I fear false prophets Wana uza nasikia ona guza mabea hey.
Mungu bana tafadhali nipe nguvu sana
Ona meterere niko ya matike wa todo Kayore niho ya nama nimo nene todo
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
baba
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
Just same Tafikisha kama poster Reason behind me na daily ni na prosper Tokia leo nataka convo na wewe Nimezungu kwa na mabonzo na mwewe I'm sorry Stengia charge in a minute
sorry.
I when you charge na mini excuse to Ni ukweli and a minute Jikoni was empty sufuria ikulea Tumbo empty tulidoze na matears I mean sai tuna cheers God is good tunaikula na mapears Na mastingo za bonas I was tainted Na mashimo ka donut I'm sorry nishai kudoubt ka Thomas Was bad I mean sai nimepona na benkiko Umeseti makoma
Ona meterere niko ya matike wa todo Kayore niho
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
baba
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
Ona meterere niko ya matike wa
todo
Kayore niho ya nama nimo nene
todo Aruti raisi raeri kumamisiri Na njene joe neko duta na siyo siri Baba
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
Baba
Hajawai nisare hata kukiwa genje aje
Baba
Hata shinda hata nikishindwa na mambo
Hey, Shvim, you killed this one.